mapenzi hanipigi, hata kikuta miskono zangu, simu hashiki, na kishika anauliza nani mwenzangu. Mara nakata, mara simu hewani haongei, namaliza focha. Anajisi madata, eti amepanda bei, kunifanya ndondocha. Tumisha meseji mara mbili mbili, anafungua na soma, majibu hayarudi ila kwa WhatsApp peji zaonyesha tiki mbili, kujifanya jaona, ili mradi kusudi na kunidhara.
Aniringia ringia
akiniona, anajishebedu.
Aniringia ringia
hata nikimwita eti anadesimwa.
Yalisemwaga ya kale, ufurahia kunguru nafuu, wakigombana balale, moyo unawaka moto kifuu, kanchoma maumivu mshale. Enyi malaika mlio juu, shusheni amani itawale. Nayamaliza madhehebu, kusomewa madua, mbolea imekausha mbegu, imeshindwa chipua.
Tazama nilompenda kwa sana, leo ana nifanya minalia. Ina maana ndo nimechokwama, au jama sina fungu kudumia.
Najitumisha meseji mara mbili mbili, anafungua na soma, majibu hayarudi, ila kwa WhatsApp peji zaonyesha tiki mbili, kujifanya jaona, ili mlaji kusudi na kunidharau.
Ananiringia ringia,
ananiringia,
ananiringia ringia,
ananidengulia,
ananiringia ringia,
anai irusha rusha roho ya,
ananiringia ringia,
hey. Anajua nampenda
basi
ba.
Slicer.